Ebyo nga bizze ku mabbali waliwo abaka Paalamenti abasabye gavumenti esige ssente mu makolero okusinga okuwa abantu ssente mu nteekateeka ya Paris Government Model. Bano bagamba nti amakolero ebadde namuzigo okutambulira enkulaakulana mu byenfuna by'amawanga naye Uganda ssente yasalawo okuziwa bantu kinno omukuzirya. Balowooza n'enteekateeka ya Paris Government Model gabuli kakati abantu ssente zibaweebwa kulya buli ate nga amakolero gazimba emirimu egikola obugagga omulina okuwa abantu emirimu. Abaka bano kuliko Wajara Mapenduzi owa Badege Laibi ne Ibrahim Sunjungando wa Municipality y'Ekira nga bagala omunaka gusibwe ennyo ku makolero agatta omutindo gw'ebyobulimi kubanga Uganda mwejja ensimbi ezisinga obungi. Abanoonyereza basabye gavumenti esseewo enkola mu ngeri y'amateeka aganaalungamya n'okuwanirira bizinensi ezitandikiddwawo Oluganda kyota family business. Ejiridde okunoonyereza okwakoleddwa abaconnect police research center nekizuulibwa tekikyali kizibu bizinensi kika kino okuwangala okusukka omulembe gw'abazitandika. Omu ku banoonyereza abakulu mu kitongole Economic Police Research Center Dr. Linda Nakato agantu olw'okuba bizinensi zino zigatta kyamaanyi ku byenfuna by'eggwanga ekiseera kituuse gavumenti ezirungamye mu by'obukulembeze n'entambuza y'emirimu nga basinziira ku bukugu.
Ekisookera ddala okuteekawo okutendekebwa ne mutendeka abazitandiseewo ne mutendeka n'abazigenda zidukanya nga bano bavuddewo ne muteekawo n'abazikole kijja okuziyamba okuwangaala ate nga n'ekyo okitadde ku mabbali waliwo ensonga ya siteeka naye ng'eyo ziruŋŋamyamu bw'ogenda mu bifo ebirala nga kati United Arab Emirates balina kye bayita family business law. Omwo mulimu ensonga nnyingi ezikwasaganya ku ekyenjawulo ekiri mu zino business ebintu bya succession, ebintu bya governance, ebintu bya conflict musotinga mutya obuzibu bugudde mu maka ne butakrosinga ku business oba bugudde mu business ne butakrosinga mu maka.